e ame
ana tayka do laay de fo miden yimbe yogabe ana anditire men ka le battes imadaraji yogaji di men ngano e jabaade e be koli men fa e be naatera men jaati heybe heedi gollirde amen de yogado ana andi gollirde de faanda imadaraji amen famminde gollidi be amen police en non ana netira men on kabaruji faanda wajaade natindinde yogabe du ana noddira men e do numero vert 80333 o simbe ngari gatan men endan wadde fabe keba hola ratafen akilaji mabbe du njotto men gadan fa tawe no men gorrini ana yitinkino famu du tiida laaji mabbe famem baawa tindinde be e natirde be heedi do dabareji tentilidi kaani hebede fa warde e no mbay wallirede fa yubbo yogabe ngardan e barme fayse be kollitaali de do barme ka sikke wala e tajoraka e be kasindini sawrede ko yaawi men liwnotobe yaade suudu dogotoro dum fu men beedita ardinde fanda rubugol hakkilaji men bama wattu dago no men bawi hedirade be battodira hakkilaji famen pama ko be jidi jati men bamata anne e inde mabbe kanon men kollitambe se be jidi kambe hoore mabbe hebde jogal jawnido na jokkitade ko warata lawol mum hono yibbe jati worbe mu enka be jida serede be kafu men pabartobe famingol worbe mabbe fa buita nyangere mu en e le chunchun kanon men kalda gorum sekito nen kaade mabbe didon fu saatu jodo kaade ana waye hebude dabareji edi gede kewde heedi yobagaabe non ko walda hendu rewbe yogaabe kollita mbaawa hankasen ka munyude torraji di gondi di ana yidi du ceraagu se dum wadi fu mem paabotobe e anne mabbe o men dokkabe du ciagantodo du won avoka gollirde amende yobata dabareji sareedi fu sen hasen dinadu goto e gollidi amen darantaado jogalawdu faabato mo torra hebi o le dabarande men gollidandu e ciagantodo daranido kabaru